abu horeira mo ne yonent bi neena won alterne ju ne ak alxamis ju ne dañu won sun borom jeufi jam ñi yalla ci mbax mu ngeenelam kep ko xamne yetal goko boole wo ko dara lam gis ci say jeuf tamuy bakkar da la koy daldi jegal bam dess nak ñaar ño xamne ak ñak deggo dafa dox seen digënté mel nak nono balu ko nuru yalla lay wax ñaar ñe mom duma leen jegal gun nañu bayyi bañ defaro seen digënté ma door leena jegal